Download kupitia ikmziki.com.
Agiza super vocal keni kiwana.
Ndo mimi mwamedi Adam Dam.
Music, music.
We jamani shoga ngoja nkwambie shosti ngoja nkwambie kama kijora ujapata shoga yangu jidankie. Ela kula una shoga jidankie. Simu ya tachi wasipo danga takupa nani, hata kama kingasi. Eti ukashikwe bule shoga unachelewa, ufanywe kama msukule shoga yangu unachelewa wewe. Ungoje kuajiliwa shoga unachelewa, msingi wa kungojea mwenzangu unachelewa wewe.
Hata kama unangongi ngoma bosi wapo, kikubwa ujue kutuna na maneno yako. Hata kama kimbaumbau mabosi wapo,
kikubwa ujue kutuna na maneno yako.
Oh, 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 oh.
Jidangie. Fasheni, we kama unadanga basi danga hazarani. Kwanza kudanga siku hizi imekuwa fasheni.
We kama unadanga lako hauna pesha, unadanga lako natumia pesa. Unadanga lako hauna pesha, unadanga lako natumia pesa.
Hata kama unangongi ngoma bosi wapo, kikubwa ujue kuchuna na maneno yako. Hata kama kibaumbau na bosi wapo, kikubwa ujue kuchuna na maneno yako.
Asa usipodanga takupa nani?
Oh,
kakiritikise. Unaweza njo basi tuonyeshe. Kama unaweza njo kakiritikise. Unaweza njo basi tuonyeshe. Mone mchuchuyo anachutumia, sambona nacheza wakati anaribania. Mone mchuchuyo anachutumia, sambona nacheza wakati anaribania.
Ujamani kapita na cheka cheka karuja naria. Na inaama inuka unaichunguria. Michaza kusika afo unashikiria. Kikupa na kupa yote unauguria.
Muhammad Adam.
Download kupitia ikmziki.com.